Amakhosi okuqala isahluko 3 verse 1. USolomoni wahlangana ngobuhlobo noFaro inkosi yaseGibhithe. Wathatha indodakazi kaFaro wayingenisa emzini kaDavide, waze waqeda ukwakha indlu yakhe nendlu kaJehova nogange lwaseJerusalema ngazonke. Verse 2. Nokho abantu babehlaba ezindaweni eziphakemeyo ngokuba kwakungakhelwanga igama likaJehova indlu kwaze kwaba yilezo zinsuku. Verse 3. USolomoni wamthanda uJehova, wahamba ngezimiso zikaDavide uyise, kepha wahlaba washisa impepho ezindaweni eziphakemeyo. Verse 4. Inkosi yayaGibiyoni ukuhlabela khona ngoba kwakuyindawo ephakemeyo enkulu. USolomoni wanikela ngemnikelo yokushiswa eyinkulungwane e-altare lelo. Verse 5. EGibiyoni uJehova wabonakala kuSolomoni ngephupho ebusuku. UNkulunkulu wathi, "Cela lokho othanda ukuba ngikunike khona." Verse 6. USolomoni wathi, "Wenzele inceku yakho Davide ubaba umusa omkhulu njengokuhamba kwakhe phambi kwakho ngeqiniso nangokulunga nangobuqotho benhliziyo kuwe." Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe sobukhosi njengokuba kunjalo namuhla. Verse 7. "Manje Jehova Nkulunkulu wami ubekile inceku yakho inkosi esikhundleni sikaDavide ubaba. Ngingumntwana omncane nje, angikwazi lokungena nokuphuma." Verse 8. "Inceku yakho iphakathi kwabantu bakho bakhethileyo, isizwe esikhulu esingenakubalwa, esingenakuthathwa umumo waso ngobuningi." Verse 9. "Ngalokho yiphe inceku yakho inhliziyo elalelayo ukwahlulela abantu bakho ukuba bahlukanise okuhle nokubi, ngoba ngubani ongahlulela laba bantu bakho abakhulu kangaka na?" Verse 10. "Le nkulumo yabanhle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni wayecele leyo nto." Verse 11. "Wathi uNkulunkulu kuye, 'Ngokuba ucele leyo nto ungazicelanga izinsuku eziningi, ungazicelanga namfuyo, ungacelanga futhi ukufa kwezitha zakho, usicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahluleleni.'" Verse 12. "Bheka ngenzile njengezwi lakho nakhu, ngiwunika inhliziyo enokuhlakanipha nokuqonda, okungazange kube khona okunjengakho ngaphambi kwakho, nokungayi kuvela futhi okunjengakho ngasemva kwakho." Verse 13. "Ngiwunika futhi nalokho ongakucelanga imfuyo nodumo, ngangokuba kungayi kubakho onjengawo phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho." Verse 14. "Uma uhamba ngezindlela zami, ugcine izimiso zami nemiyalo yami, njengalokho uyihlo uDavide wahamba, ngiyakwandisa izinsuku zakho." Verse 15. USolomoni wayesephaphama bheka kwakuyiphupho, waya eJerusalema wema phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova. Wanikela ngemnikelo yokushiswa, wanikela ngemnikelo yokuthula, wazenzela izinceku zakhe zonke idili. Verse 16. "Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe bema phambi kwayo." Verse 17. "Omunye owesifazane wathi, 'Eh nkosi, mina nalowesifazane sihlala ndlini inye, ngabeletha nginaye endlini.'" Verse 18. "Kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile, lowesifazane wabeletha naye sasindawonye, kwakungekho mfokazi nathi endlini, kuyithina sobabili kuphela." Verse 19. "Umfana lowesifazane wafa ebusuku ngoba walala phezu kwakhe." Verse 20. "Wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami, incekwazi yakho ilele ubuthongo, wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami." Verse 21. "Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka wayesefile, kepha sengimbhekisise ekuseni, bheka kwakungesiye umfana wami engimzeleyo." Verse 22. "Wayesethi omunye owesifazane, 'Qha ophilayo ungumfana wami, ofileyo umfana wakho.' Kepha yena wathi, 'Qhabo, ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ngumfana wami.' Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi." Verse 23. "Yayisithi inkosi, 'Omunye uthi, ngowami lo mfana ophilayo, ngumfana wakho ofileyo, omuye uthi qha ngumfana wakho ofileyo, ngumfana wami ophilayo. Verse 24, yathi inkosi, ngiliseleni inkemba, baletha inkemba enkosini. Verse 25, yathi ke inkosi, mdabuleni kabili umntwana ophilayo, ninike omunye ingxenye, nomunye ingxenye. Verse 26, wayesekhuluma enkosini wesifazane, ongowakhe umntwana ophilayo ngokuba izibilini zakhe zavutha ngomntanakhe, wathi enkosi mnike yena umntwana ophilayo, ungambulali nakaye, kepha omunye wathi, makangabi ngowami nangowakho mdabuleni. Verse 27, yayisithatha inkosi yathi, nikeni lowo umntwana ophilayo ningamdabuli nakaye nguyo ngunina. Verse 28, Israyeli wonke wezwa leso sahlulelo esenziwe inkosi, bayesaba inkosi ngoba babona ukuthi ukuhlanipha kukaNkulunkulu kwakukuyo ekwahluleleni kwayo.